You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O Samoa le atunu umuamua o le Pasifika na mua I Malae I le whaavaina o sona malo tūtu atasi. O le vaiaso umuamua o le awhaiai se palota whala waitele le atunu o niuka le Tonia mō sona malo tū maoti mai pūlenga kolonia Whareni. O ni ukale tonia o se tasi o atunu uile atu Melanesia, ma o se territory ta ua ile whainga malo a Whareni, ona o le iai o sona kolone e whamautu iai lana military le Pasifika. Ai pei lava o tātou, na amata lava o na fesilingia le tāla whiangai o le pule mai fafo o se atunuu, ma a fianga I a tātou tū, ma a tātou wanganuu. E pei ona saunua le alii o Charles Vea o se tangata po o se kanak, o se tangata nuu o se tangata moni po o se tangata whenua I le Māori. Se kanak o New Caledonia o loa onga o ia Melbourne ua tatau o na whautanga I se whianga inga fau I le va o na tangata ma le whainga mālo I Whareni.
We want to build one new society, one new country and to set up effectively a new relationship with France because we cannot accept anymore the French colonialism in New Caledonia.
Charles Mea, ai olo o iai le popole ngai nisi o tangata anu o New Caledonia, olo o iai le Toto Whareni, e pei ole li I o Louis Vignol, olo oa o ngai sini, na ia ta ua a tipi loa le paipa o le oa olo o masa amai Whareni, ole a pei New Caledonia o Vanuatu, ole a alu ilalo le tūlanga ilona tamau a inga, ma ole a mōli mawina le mativa.
France support us a lot for everything, and if they're not here anymore, we're just going to drop and it would be like Vanuatu and I think it would be poor.
Louis Vignol, a taunu'u ona tūtu atasi New Caledonia, ole a avea matua oi siliona la talatamai I Ausitalia nei. Na ole lua I tū lale umi ole malanga ale vaalele mai Brisbane I nou mea e latamai. Na ilo ole vao Ausitalia ma Vanuatu, po Fiti, po ole atu solo mona. O se tasi o sui koni sulo au se talia I New Caledonia I asa ua mawai o le tamaita I o Denise Fisher o loo fai a onga nei o ia I le universite le ANU po le Australian National University. Na ia sa anua e ta ua tele le so o tanga I le vao au se talia ma Whareni le Pasifika ai maise le malosi o le tūlei mai a saina I atunu ulai ti o le Pasifika.
Any Australian strategic analyst would see the benefits in having a Western ally and global leader present in the South Pacific, especially as we face geostrategic change with China coming into the region.
Peitai o se vaenga I tangata kanaki New Caledonia, wailoa I le tūlanga le whetaui o le vāo tangata anu umoni, po tangata whenua I le taufa a Māori, maisi tangata anu o New Caledonia e Toto Whareni. Ua se lau ono se fulma le lima tausanga o le pūlenga kolonia Whareni I New Caledonia, a I lalo I fōle afa o Canucks, ma o le tele o tangata whenua, tangata moni, ma o le tele o whanua ma pisi nisi o lo o umia ma pūlea e tangata e Toto Whareni. Na iai se mau te tea Canucks I le tausanga e afe iwa se lau walu se fulu a e na matua whaato I laloina e le whainga malo kolone. E tolu pālota whalawa I tele o la awhai e sa ili e le finangalo le atunu u I le avea ma malo tūtu atasi. Na sa anua Charles Vea, uo o mai le taimi e tūla iai New Caledonia mō I alava a e le to e whalangolango I le pūlea mai fafo.
We took almost 30 years to prepare. As Kanak people, we are ready to get our independence in terms of economic, in terms of social, and in terms of cultural.
A au mai le tali I le ioe I le pālota le nei, o le a amata loa na te pena se mālo o tū ma oti o New Caledonia. Ai a au mai o le leai, e lua isi pālota whala wai tele e toi whaia, ai le ioo I le tausanga lua a fe lua se fulu ma le lua. O se pālota I le ioe, o le a le toi mauai e New Caledonia le whaitau piliona tā la I Fesoa Swani, a toai ma le puipuinga wha military mai Whareni. Ina ua fesilingia Denise Fisher o le ANU i sona langona i le pālota whalawa i tele, le loo wha moe moe, e whai e le asa sā asau nei, na ia sā unua e le iloa isi pālota e lua o lumanai, ai le pālota mua mua le nei le asa sā asau, e mālosi ilona talitonunga o le tali au mai ai o le leai.
There have been a number of polls and indications would suggest that for this first vote at least, the answer is likely to be a no.
Denise Fischel, ANU, o le reporti lena, na wha maupopoina e Stefan Armbruster, o le SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.